na skeletons kwa closet na zingine zinangangane na space kwa pori. Mabeste wanangoja niingia studio niweze kuwapigia story. Hapa na moja na zingine baadaye certain. Yes kuna room na kitchen ile ya kugawanya na curtain. Viatu juu ya vitabu na tupesa fulani juu ya taabu. Then tupesa tukaanza kuingia kwa kichwa in form of mashilingi. Kuwa swimmer na ndoto zingine zikaanza kumeza maji. Juu ya kukalia sana mitungi na si ati ni nyumba ilikuwa ndogo. Nigiza ilikuwa imejaa na mwangaza ilikataa kufika. Immaturity na lenga from boys to men ilituteka. Zamani na hata kaa kuna kelele, privacy ni silence. Nasikia nowadays kuna ecstasy kwa sirens. Anyway, ukiwa next room na ubreathe ni kitu ingia skika. Set na wa enjoy, kuna wakati ilifika. Nikaanza kuongeza maneno kwa gazeti. Road yangu to success iko so bumpy, nikaiko jua mabati. Squeezy na make deep lyrics, how tuliambua tuko shallow. Daru, after hapo tunapua smiles, except si genuine. Labda niza kukat fish, ama story ya cat na fish. Siwezi cut na kuwa selfish, unless inafanywa twice. Siwezi jaribu kuplay na dish, unless ni tupu. Otherwise, nyore ya kurap up mati ilikuwa ni setup. Ilikuwa human up, kichwani ngoma inapiga. Nilikuwa napenda za poetry slam. Na Buddha na wish ni join army. Na wave kwa umbali, tisha ka tsunami. Tena na daiza la liga, venye mtani na pepeta. Wakukuta kia ufika places, wanajivuta. Kaa lips na siga, ama snail mail. Na siku za jail, wengi walipenda venye nilijivaa. Probably juu ilikuwa cheap. Kaa maji hiko basi mbona usi drip. Kila dogina juu siku yake ikifika. Except hakuna mtu utaka kuanzia chini. Unadhani tunakula mae mjini. Kaa si hesabu, utajua uko solo lini. 50% kila siku ni guaranteed. Kuna msi ata pick fight na wewe. Ama 50% donda kutoke change, ama utafeliwe. Wena sanseni kaa kuku na mwewe. Sio chuani ya kwanza, kademu kamemanga Ferrari. Unajaribu kubaya your way to heaven. Na kuishia hell ni sari. Kukana madeni si rea, ni kama Arabu na Udi. Mbao ni fake love, selasa nani anakea. Nikona kwaita sako, ina expand car flare. Asilimia rest chuani, utashindwa hizi nazo ni gani. Tenu gongwe na mat, ama mabega ya mtu. Anapologetic rat, na mabegas wa show utu. Ten mtu anakuuzia simu fake, ama kuna msea na uziwa yako. Izo kobole zingine ni zile za fikra za kumeza tablets na nijia. Na zingine za kupache staff ya kujab ziko kwa njia. Yenye kwa mfuko itatoshea. So mbao ni fake love, selasa nani anakea. Badu unapewa smiles, ey. Except si genuine, mina omba more time kubai more time, ey. Except na kuanga always on budget. Sacrifices mob ni medu kwa surface, ey. Except napenda kugo deeper. House na ka high synth, ey. Except unapenda kucheza flat. Na appreciate concerts moja mbili getheri, ey. Except kwetu tunakula kaa noodles. Niko pop consider uliambiwa we ni 10, ey. Except scale inachezea so moja. Naona kutrust tena itakuwa ni accidentally. Kusikiza pupa labda mentally. Niliambua nifuate destiny labda neza change era. So venye naifuata inge kwa upepo basi mi bendera. Na inge kuwa mboch I believe me ni soap opera. Niko limited time na bed. Stay and pack my PJs. Labda kiasi na DJs. Upunk ni yako for the taking. Na mic bila shaking. Kiasi pitch na ungoja to ball. Na phone book book yo B-O-O-G-Y call. Na bonga behind my future's back. Juno na history na catch up. Dimba si lazima isakatwe. Nafsi si lazima ifuatwe. Tuko mixed ka mocktails. Ama tuko in turmoil. Devos na halos. Na heaven ina watch tukisafa. Safa. Safa. Safa.